in the world, you know. Call your name, John Jim, and I go and sit talking about shit, yeah.
Ooh, let's go. Jamani shida, kitu kibaya sana shida, wo.
Oh, shida.
Jamani shida, kitu kibaya sana shida, wo.
Oh, shida.
Tadarauliwa na marafiki zako kusudi shida.
Oh, shida.
Unaeza tengwa na familia yako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza geuzi wata na bibi yako kusudi shida.
Oh, shida.
Talaumiwa na watoto wako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza badilika ukawa mwizi kusudi shida.
Oh, shida.
Kuna watu wengi wameji mada kusudi shida.
Oh, shida.
Fanya jirani zake washindwe kumwamini Mungu wake. Bibi amemwacha, watoto wamemchosha. Jamani shida zake zimefanya watu wote mpaka familia yake iondoke. Maisha ya shida
mazito, mazito, mazito.
Mzigo wa shida
ni mzito, ni mzito, ni mzito.
Maisha ya shida
mazito, mazito, mazito.
Tadarauliwa na marafiki zako kusudi shida.
Oh, shida.
Unaeza tengwa na familia yako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza geuzi wata na bibi yako kusudi shida.
Oh, shida.
Talaumiwa na watoto wako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza badilika ukawa mwizi kusudi shida.
Oh, shida.
Kuna watu wengi wameji mada kusudi shida.
Oh, shida.
Tadarauliwa na marafiki zako kusudi shida.
Oh, shida.
Unaeza tengwa na familia yako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza geuzi wata na bibi yako kusudi shida.
Oh, shida.
Talaumiwa na watoto wako kusudi shida.
Oh, shida.
Heza badilika ukawa mwizi kusudi shida.
Oh, shida.
Kuna watu wengi wameji mada kusudi shida.
Oh, shida.